Aya aya kwa ni anaka
mdogo.
Dada yetu anapenda tu madungula. Kutisha madungula.
Magic's anger on the beat.
Guatrangi makata chura baki. Heri wenki na toto buko winki. Mteke wiki gizani. Pige miti titi titi piki. Kiti pinji linki mitini. Kingi kingi zigi zigi mitini. Mingi mini piki piki piki. Piki pongi cheki doki kashoti. Piga koki
chain ori ori niko kori kori. Fuko pori pori ndio nimejaza kama kori. Ame shika kutu sianaka fori fori. Shika tori tori chezia doli doli. Teka msupa ana mabui bui. Unastuka nimekuteka na unijui jui. Unataka stingo flani za magui gui. Kauna swara kuja area nina chui chui.
Inauma, but itabidu zoe.
Nasema damn digi digi many team weekendi. Come hivi hivi tujikill vi deadly. Sema damn digi digi many team weekendi. Come hivi hivi tujikill vi deadly. Check ya. See that out chapa na nina tao. See that out chapa na nina tao. See that out chapa na nina tao. See that out chapa na nina tao.
Nakata wapa ni nijifry leave ajo sijamanga mi. Nikuririma niki ivamale. Nikiririma na balas nangale. Piga diva dimba kitambi ya bale. Juma kiki ujipa kithani na male. Na sita 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 ni na makagarin. Izame futi sita kifuwa dangar. Kitanka kegi daddy jam na kunywa. Ni tam tam cheki have some kunywa. Kahanjam kaki kami na kiuwa. Bongi small kama shimo ya mapua.
Odi wa muranga wanadai niwe wao. Mademo na wanyorosha kwanza kwao. Ikusi zao ni misi tutuka za mau. Na jeki zao zimesaka kama toche zao. Na hivi ndo mingi ya stay town na kajaba. Na hivi ndo miche za longo na wamadha. Shosho manguru anadajika wada. Na zake zimeshika asha meza kajaba.
Nasema damn digi digi many team weekendi. Come hivi hivi tujikill vi deadly. Sema damn digi digi many team weekendi. Come hivi hivi tujikill vi deadly. Check ya. See that out chapa na nina tao. See that out chapa na nina tao. See that out chapa na nina tao. See that out chapa na nina tao.
Cheki anani bore kwanza za kitore. Lafu anani ngore kwanza za kingore. Supporta ni chore anki kupiga ngote. Alafu utani nyore anki kupiga ndiole. Kikupiga ndiole anki kupiga ndiole. Supporta ni nyore anki kupiga ndiole. Kikupiga ndiole supporta ni nyore. Supporta ni nyore anki kupiga ndiole.
Cheki tu mahaga mina dai kuziki. Mina kiforo kia choni na spedi kacheta. Buda tumakoro na witishe tubatenda. Wachana izo haga ushajua ushapenda. Para chichi side para ya chichi. Nikitichi nsupa daimichi. Chichi chichi chiki chiki. Mlena pigwe pinji kama dingwa kule minji ah. Gwiji gwiji mchezo wa anasa. Ama jigi jigi ah.
Nasema damn digi digi many team weekendi. Come hivi hivi tujikill vi deadly. Sema damn digi digi many team weekendi. Come hivi hivi tujikill vi deadly. Check ya. See that out chapa na nina tao. See that out chapa na nina tao. See that out chapa na nina tao. See that out chapa na nina tao.